Ekitongole kivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga lino ekya Uganda Communications Commission kiragidde emikutu gy'empuliziganya gyonna mu ggwanga gijje ku internet okwetoola eggwanga lyonna okutandika n'essaawa 12 ez'olwaleero. Kino kijjidde mu kaseera ng'ebula olunaku lumu lwokka eggwanga lino okugenda mu kalulu akagenda okukubibwa ennaku z'omwezi 15 omwezi guno akati okusinziira ku kiwandiiko ekifulumizibwa ssenkulu wa UCC Nyombi Tembo olwaleero eri emikutu gy'empuliziganya gyonna omu n'emikutu emirala egigaba internet kino kigendereddwamu okutangira amawulire amakyamu okusaasaanyizibwa mu biseera bino eby'okulonda awamu ate n'okuziyiza ebikolwa eby'okukuma omuliro mu bantu.